Kun Radio Sagale Amerikati. Radion Sagale America wixata qabe anga jimaatat galgala keessa saalama folakka jal qabe anga sa sadit meter bandi digdamilam digdamishani soddomi tokorrat Washington DC ra kadabars saganta afan oromo amma jal qaba kannen fagof iyo saganta kenya hordoftan aggefatoni kenya tamoltan
guyana raful bana 11 bara kuma lama digdam akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo fulbaana tokko bara 2013 waggaa haaraa kanneen ayyaaneffattan maraan bagattiin sin ga'ee jecha waggaan kun waggaa dhibeen addunyaa kanarraas itti dhabamu bara abjuun keessan itti dhugoomu waggaa nagaatti argattaniif kan milkaa'inaa isiniif ta'un jedha keessummeessituun keessanarraa Antuu Jibee Horaati. Balaan lolaa Sudaaniin mudate hambaawwan seenaa biyyattiillee miidha yaaddoo jedhu dhaqqabsiisee jira oduu keessatti gabaasa qabna.
Ayyaana waggaa Itoophiyaa laalchisuudhaan yaada namootarraa walitti qabnillee ni qabna. Weellisaa sirba ayyaana waggaa sirbe kakaleessa dubbifnellee har'a irra deebi'uun sin dhageessifna oduudhaa booda dhiyaata. Gumiin gaayyoo gadaa Booranaa keessatti geggeeffamaa jira. Kana laalchisuudhaan illee qophii qindaa'e gara boodaa dhiyeessina. Irra deebi'uudhaan ayyaana gaarii isiniif hawwa dhaggeeffattoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Daan Biraawun. Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti.
Oduu addunyaaf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya kanneen waggaa haaraa Itoophiyaa kabajaa jirtan mara bagattiin sin ga'een jedha oduu galgalaarraaf ana jaallanne gammadaati. Bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Maqalee keessatti sirna har'a siidaa wareegamtoota jalatti gaggeeffameen paartiilee filannootti hirmaatan maraaf abbootiin qabeenyaa kennaa kennuun isaanii gabaafamee jira. Sirna kanarratti itti aanaa bulchaa akka ta'an Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el baga waggaa haaraa geessan jedhaniiru. Filannoo Tigraay keessaa fi hiree isaa kan murteeffatu uummata Tigraay qofa ta'uu Dr. Dabratsiyoon hubachiisanii jiru. Naannoo Tigraayitti dhiyoo ka jiran uummanni bulchiisa naannoo Amaaraa akka hubatanitti jedhan hidhattoonni hoogganaa naannoo sanaa biraa deeggarsa qaban kaleessa filannoo keenya danquuf yaalaniiru jedhaniiru. Gama kaaniin kanarratti deebii gama bulchiisa naannoo Amaaraa argachuuf yaalii gochuu ishee fi milkaa'uu dadhabuu ishee kan ibsite oduu gabaastuun VOA Asteer Misgaanaa'u. Jiraattonni naannoo walqaatiif dhagadee garuu guyyaa jala bultii filannoo Tigraayitti humni addaa kan Tigraay dhukaasa nurratti banee jechuu isaanii gabaastee jirti. Aangoonni Sudaan labsii yeroo hatattamaa kabaatii sadiif turu labsanii jiru. Kunis lolaa rooba hamaarraa lubbuu nama 100 caalaa galaafatee kanneen 10,000 hedduu manaan ala ega taasisee booda. Lolaan bishaanii kun qabeenya durii Sudaan qabdu kan UNESCO biratti qabeenya addunyaati jedhamuun galmeeffame miidhaa sodaa jedhutu uumameera. Gabaasaa Naabaa Mohiideen kaartuumirraa erge Tujubee dubbisa.
Lagi Naayil waggoota 100 ol keessatti akka malee guutee jira. Yoo xiqqaate namoonni 103 yoo liqinfaman manneen diigamanii lolaa kanarraan kan ka'e daandii irratti balaan mudatee jira. Yeroo ammaa maatiiwwan Sudaan kumaan lakkaa'aman ala ciisanii qubsuma midhaan nyaataaf daawaa eeggataa jiran. Kanneen keessaa kan umriin waggaa 40 Aayishaa Adam tokko. Aayishaan akka jedhanitti akka tasaa lagi guute manni isaanii waan manca'eef daandiirra bulaa jiru. Yeroo ammaa obboleettii isaaniif ijoollee isaanii 5 waliin qubsumaaf gargaarsa eeggataan jira jedhan. Mootummaan Sudaan jaarmoliif hawaasaaleen siivilii deeggarsa akka godhaniif waamicha ariifachiisaa dabarsee jira. Dhaaboliin tokkummaa mootummootaa 7 kan daawaa qubsumaaf bishaan dhugaatii qulqulluu dhiyeessuuf tattaafataa jiran. Lolaan bishaanii kun dabalataan hambaa seenaa Sudaan Meroe Piraamid kan UNESCO'n beekannaa kennuun galmeesseefillee balaa ta'ee jira. Erga 7 kana balaan lolaa walakkeessa kaartuun rukutee booda muuzeemiin biyyoolessaa Sudaan illee miidhaan irra ga'eera. UNESCO'n meeshaalee hambaawwan seenaa ta'an muuzeemii sana keessaa kaleessa baasuu kan jalqabe yoo ta'u, kellaalee hambaa seenaa ta'aniif eegumsa gochuu akka qabullee beeksiseera.
Hogganoonni waraanaa kan Maali jimaataarraa kaasee guyyaa sadiif marii guutuu biyyaa gaggeessaa jiran. Kunis bulchiinsa jiruu gara siviilitti ceesisuuf yoo ta'u baatii tokko dura pirezidaantii ka turan Ibraahim Keetaa fonqolcha mootummaan aangoorraa eega buufamanii booda. Hogganaa waraanaa Maali kan ta'an koloneel Assiimii Goyitaa kamisa kaleessaa paartilee siyaasaa fi gareelee hawaasa siviilii Baamaakoo keessatti walitti qabuudhaan addaddummaa jiru cinatti dhiisuun Maali keessatti jijjiirama argamsiisuuf hojii ga'umsaa fi haqa hawaasaa irratti hundaa'een biyyatti haa ijaarru jedhaniiru. Hogganoonni siyaasaa kanneen Liibiyaa keessatti wal morman kamisa kaleessaa Morookoof Masrii keessatti walga'ii ta'aniiru. Miidiyaan biyyootii Arabaa akka gabaasanitti marii handaara magaalaa Raabaatitti gaggeeffame. Dhimmooti hedduu irratti waliigaltee haaraan argamee kan jiru yoo ta'u filannoo gaggeessuu fi mootummaa wal morman walitti fiduu kan jedhu of keessaa qabaa jedhameera. Dhimmi haaraa argame kun marii torban dhufu Jeneevaa keessatti gaggeeffamuuf jiru sanaan isaan ga'a yoo ta'e wanni beekame hin jiru. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hindiin guyyaa tokkotti namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 1,100 galmeessitee jirti. Biyyattiin jimaataarraa akka beeksifteetti guyyaa tokko dura sa'aatii 24 keessatti namni 96,551 qabamu galmeessitee akka turte beeksifteetti. Hindiin waliigalaan namoota dhukkuba COVID-19 qabaman 4,500,000 qabdi. Yuunaayitid Isteets namoota COVID-19 qabaman 6,604,000 qabaachuun Hindii dursite. Yuunaayitid Isteets keessatti kanneen lakkoofsi vaayirasii koroonaan qabamuun ariitiin dabalaa jiru ga'eessota biratti ta'uu qorannaan yuunivarsiitii Harvard keessatti gaggeeffamee maxxanfamee hubachiisee jira.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Eeggannoon namoonni vaayirasii koronaa irraa dursanii of eeguuf taasisan yeroo gabaa ayyaana waggaa haaraatti gadi bu'aadhaa jedhan jiraattonni magaalaa Amboo hangi tokko. Kabaja ayyaana bara haaraa Itiyoophiyaa bara 2013 wal qabate mootummaan jaalalli uummata biyyatti gidduu akka jiraatu gochuu irratti akka hojjetu akkasumas ajjechaawwan bakka garaa garaatti raawwatama jedhanis akka dhaabsisu gaafataniiru Naakor Malkaatu gabaase.
Yeroo birraan bari'u baga bacaqii gannaa dabartanii booqaa birraa geessanii waliin jedha Oromoon. Birraa bari'u wal qabatee namni hundumtuu ni gammada. Magaalaa Amboo keessatti kaleessa haalli jala bultii ayyaana wagga haaraa maal fakkaata jechuun gabaabu shaayeef bakkeewwan birootti sargamuudhaan jiraattota magaalaa Amboo keessaa haga tokko dubbisnee turre. Haala gabaa ibsuutiin jalqabu.
Kennaa hojjechaa jira. Waan hundi isaatu dabala jira gatiini. Qaala'insi gabaas haga ta'e jira. Oolaan faanis dabalaniiru.
Addee Soofiyaan jedhama. Gabaan ayyaana bareedaadha garuu widdiidha. Widdiidha gatiinsa ol ka'aadha dabala. Kurtiin birii 32 gurgurra. Biraan manqaaquun birii ijaaruu birii ijaan gurgurree hin beeka. Dhadhaan 280 akkasitti gurgurree hin beeka.
Jabaan abdiin jedhama. Olaa kana gaakkana bitu gabaan baay'ee mi'aara. Birii 3,500 bitega. Baay'ee dabaleera sin jechuu dandeenya. Kan bareeda irra. Amma lukkuun illee birii 700-600 galteetti.
Ayyala kana hoolota sinan gurguree lukkuu gara 10 wayiin gurguree 450 gurgureera. Warra xixiqqaa immoo kan 350 gurguree jira. 300 kan hin gurguree. Gabaan baay'ee ho'aadha. Maan
jedhama? Gokkuma isaa Gulummaan jedhama. Gabaan ayyaanaa baay'ee qaala'insa qaba. Hoolonni illee baay'ee mi'aanii jiru. Warreen gadda hoolaa 1,800 hin bitamu amma hanga 3,000 kan jechaa jiranii qaala'insi gabaa baay'ee ulfaatee jira. Haaluma jireenyi yeroo ammaa kana haalli nageenyaas waanta hin jirree fi miidhaan guddaan uummata irra ga'ee jira dheeta yaada.
Bakkaan koo dachaa sadaariidha. Barataadha yeroo boqonnaa koo hoolotan daldala. Gabaanarraa gaariidha waan jedhu. Hoolonni gaariidha. Gatiin isaanii gaarii 65 hanga 30 jira hoolonni gaarii.
Yeroo kabaja waggaa haaraa kanatti garuu vaayirasiin koroonaa jiraachuun isaa matumaa dagatameeraa jedhu. Tattaaffiin namootni kanaan dura weerara kanarraa of eeggachuudhaaf taasisaa turan yeroo ammaa kana hir'isuu isaa hubannee jedhan.
Maqaan kee Taaddasee jedhama. Sochii baay'ee jira ayyaana kana dabalate. Namoonni sababii koroonaadhaan manaan ba'an ture. Amma sababii ayyaana kanaatiif namoonni baay'een bakkee irratti mul'atu. Of eeggannoon dhibee koroonaa kanaa immoo amma gadi bu'aa ta'uusaa argaa jira. Kun baay'ee rakkina guddaa uumuu danda'a.
ኦልሞስት ናሚ ሁንደምቶ ናኖ ኮረት ወረን አርጉ ደርጋ ጌስሲ ጌስሲ ዳርሶሊኒስ ናሚ ማስኪ ከየት ለንጁሩ ኦፌ ገኗ ጋተ ደጋታን ፈካታ ያው ኩንሞ ሚዳጭ ማቃባኑ ረትስ ዘበከኛ ረትቻዳ ኦሶፌ ገኑ ጭማንጎ ዳሜ በኢሳ ደብን ኩን ደደርባ ዳ ቅሌንሳ እንደደርባ
ማክሲ ፈቹ ቀበንጃ ካናን ፈቻንጅሩ ገሮስቲ ናሚ ወርዶ ፉንጅሩ ኦቶፈታኒ ባየ ጋሪ ኦፈታኒ ሞ አንቀነስ አከስ
ናሚ ቶኮ ፊኔ ኮሮና ኒን ባዲ ዲዳማ ዴኔ ናማ ሚዲያ ዳጀ ባኑ ሞጂራ ኦፌ ገኑ ንጅሩ አቁማርጊቱ ካና ናሞኒ ሜ ማክሲ ኬዋቱ ኒወር ማክሲ ኬዋቱ ናሞኒ ባቴኒ ኮ ኦፌ ገኑ ንዋር ባይሳ
ኦሊቱ ንኩ አያኒ ቲ ኮሮና ባየ ናሚ ራምፋ ዴራ ኮሮና ባዮ ኦፌ ጋንጅሩ ናም ማክሲማሌ ዴማጅሩ ኩኒ ኢሪና ሳኒ ማክሲ ፈየ ደሙ ቀቡ ሳኒታዘሪ አርካቲ ቀባቹ ቀቡ
ሐዋስኒ ይሮአያነ ከነ ከብጁቲ ኢቤ ኮሮና ራ ቢፎፊ ገቴን ተውቀ ባጀቹን ኤርጋስ ደበር ፈተኒ ጅሩ በርኩበ ለማፍኩ ደለማ ሞፋ ጀደሜ ግግዲ ፈሚኬ ሰቲ ያድኑ ታኒ ወንዱ ታፈ ሙራሰ ያደቹን በርኩበ ለማፍኩ ደሰዲትስ ዋን ተውቀ በጀደን ሐለከናን ዱበተኒ ጅሩ ጅራቱ ተከይሳ
ኩማ ለማፍኩ ደለማ ባይ በራጅ ጋዲሲ ሳትሬ ልቡና ማባከት ዳንጋላትሬ ዱኒያ ከመለ ትሬ ዋና ከተሳተር ከመትሬ ኢቤን ከመለ ትሬ ቢልል ዶዶት ሎላን ዶዶት ሞ ነጨጋቱ ማርጋቱ ሞቱማንስ ሞ አጀቻ ሲራና ላክናቶ አካታ ሲራን ልቡነማ አከምባል ልቡነኝ ማዩ ልቡን ሰባ ከሚ ወከምባል ቶ ያደ አናቲ ያደሜ ካራ ሞቱማስ ካራ ሙታሙ ሰባፍ ሰቡ ለሞን ወልጀለተኒ ፈከም ተከብ ይጉን ጂረኝ ሺ ጂር ሞቱ ቶ ያደኒ በይሰራኝ
ረክነባ ኢትሬ በራ ኩማላማ ኩዳላማ ከነከሰ ኩዳሳዲከ ሰተገሩ ኦቱኩኒ ዳላቹ ባቴ ሃል ሲያሰብ የኬኛ ሶቱ ተስገባይ ደበኔ አዱኛ ራሳ ጅሩኩኒ ሶቱ በዴ ደደናዋ
ባሪ ኩማላማ ፊ ኩዳላማ ሳበቦታ ደዳቲኒ ኡማ ዋን ባየኒ ረኪነ ጉዳቴ ጅራ ዳው ዲቤን ኩኒ ሲ ዲቤን አዱኛ ረቲ ኒጀዴ ኩኒ ናሞታ ረቲ ዲባ ጉዳ ጎዴራ ረኮኒ ብራ ረኮነ ጌኛ ሰቦ ባየቲ ሙሙላ ቻይራ ናሞኒ አደዳ ኢዳ ዋን አደዳቲኒ ጅራኒ ፊ ሳበበሰነራ ኡማኒ ባየ ሚዳሜ ጅራ ስንጃለ ተማን አክ ኑከሳ ታባሙንሳ ባየ ኑ ጋዲ ሲሴጀራ ጋደ ጉዳፊ ጋደ አማነን ጀራምነ ኑ ትዳጋኔ ጀራ ባራኩማ ለማፍቁደ ሰዲትሙ ዋቀዮ ነገኘኑ ሁሜ ቢይከኝ ቢያነጋታቴ ቢያ ሚሶማ ከከኑታ ተዋዊ ጉዳራን ካባ
ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፍናኮር መልካ አምቡራ
ሰገንታን ከኘ ውጣታ ዘልቀበ ያንገጅማታት ራዲዮ አሃዱ ኤፍኤም ሰገልተም ያፍሪፍ ቀጥ ይሰሪረት ከለቲ ዳንደርባ ኑደገፈቹ እንደገትና ፕሬዝዳንት ኢናኖ ሮሚያሽ መልሳ አብዲሳ ኮራፍተሚ ተቆፋ ገዳ ቦራና ጉሚ ጋዮ ቱርባንከና ዱፌ ወራ ለፋቲን ወልማሪያት ወራንille ረኮሚ ሶማፍ ከነገኛ ከስመስ ረኮሌ ሄዱ አከቀብት ማቴ ሶራ ቆፔስ
ባባሮቶ ለልቹም ሰነጋ ጉሚንጋ የቶርባን ሰሪቴ ተኻቲ ጉሚ አፍርታሚ ተከሶ ቦራና ገዳ ጀነራል አሰምብሊ ጉሚንቱን ጉሚ ኩራጃርሶት አባ ገዳ ቦራና ቶርባታሚ ተከሶ አባን ገዳ ይጊ ባልፉዲ ገና ፍሪት ኸር ጉሚያ ገዳ ጀነራል አሰምብሊ ኮሪ ጉሚ ኦዩታ የዋነ ዱማሪያታ ሴረዱ ባሰለ ጉሚን ባራን ሴርማን ባፈቴነት ኮፒታን ተከሰት ደቻን አማቱ አንበኒ ቡልቺንሱ ፊጋፋቴ ደበር ኮር ባራና ኮሮና ንዶ ጉማሌ ሲላኩም ደንሳምል ኮም ንጀዳ ሙልቻንጎ ደን ቦራና ቡጉዮ ገልገለው
ran baye to popom metre sababu de corona kanani oratoti addada biyesa biyela unda takuma tandarwanit biyela khaina sinala khani yemjeda kodigala daru baye mirkopte yidugudega sa khomote centros wadise warin wala sae ade bitoyese wale bitkaget fotichin nanda
khorhan gamgama trufane morane liban anale gamoji borana godin guji bahajal jirane rakko heddu himatan
nu warri liban kharagele borre jirru duaga dir jire naol jir mani vaka jeyete kise baye dininu adilabsu namjiru naminjira tirjiru numari liban noro momo mengabdu baye walinjira ana borana mara namilabsu nituru matinjiru laftira boromo titiyaniti najalla matiru mat hati tal mingamne tirjir niti tarir singamne tirjir mirgera fatinga fat dabla fatinga fat bisana raduri khagabu harthor berafla poles yedan harthor berad ከሶርዱ ናቆት ሀበሪ ሊባን ትጅራት ካርቺቺ ትጅራት ከጉጂቺ ትጅራት ለፍቱ ዘላፍት ለዘብሳ ለፎሪ ጋብ ነጋ ንጭፋ ባሊን ትጅራት ጋብ ወራኑ ነድ አና ወረ ጀላ ለፍቱሪ ዱማት መልካ ጋራና ዲደብ ያፉር ታንዳብ ተማኒ ተማሪ ከጅሩ ተማኒ አማንታ ከጅሩ ከሚሶሚ አዳታ خلابوسون فجاسن خسلاموتون منگافن خافدنتم چوفت مارو ارکوار نجیر تارکوار ناره جیرتی لفتو برانه نکامم چوفتی خدای بتو موتون ما مرتیس توکناتین دیبین تکاله دیبین ارگد میسام منگافن لفتو سلاب جیرات خاگوگسی شنن اتگان خلابوسون کو باتمانه رمیجیرو بافن لفتو تو کارکان کاب نگهله مورناتون تیا ما بنان دیبین دیمیسون
جارولی وای متخیس تو کاب گامبره گذانات انگافش لوانو فرگچو ملجد
وباشي مجلس نورمو ورمو اللي انقفنو واني انقفو بات آداء قبت ديبي قبت ديبي نار قدو آداء دبي خرام مركاقو با حق قلاني فودتي خرام قرابال تنجير فوقوچانا اكاسي تا ما في مداسين سمير قرران سي جساني ما برايان راكو همناو لين نجيرا وانبوتو دو باتين قبو
وانجا رولينا كفلا كان كيسا توكو سلاح قدن لمسو قباتشو قدن لمسو قنيني قدن بوران بحاتي قدن لمسو قباتشو رات بلچنسي مانجر abu yo galgalo ga fanna kan jeda
matika inna sadarka tigudin jara ga isra ko wuci jari rakko usunamo mutum masat rakko kana tamma ran de fachu wal wede be samale wana kakko tilala mo ngi
tanin mulcin sallen godin la meso nu male jetan yo mo jannan ga fitantu bajet kamnan ga fitantu amwa ke ga fit garan ke sanin len wom gumin ga fat kaba
en nu fille ga fit kon godin to ko torome ada balai wal to ko arga te to ko abu wana kasitin yo godin to korome ada balami oromo wargata
ah tanafu garan ke sanin len wom gumin ga fat kaba
bodin to fonni oromo ya dabadani nan tingamani
wan president nan normea wada gal khaysa rokko manen barnotat specialized boarding school manbarum sadda jolle ni tibalatan achum khaysa olani achum khaysa bulani jolle kapte jajjabdu kapdu khaysa barata jeda abuyo
manbarnota bulti adda yabello specialized boarding school ida comprehensive ida baye gutada oromea ti torba baran kawami torban sinni toko yabello faan nagale yema fatti yarame jolle baye kapti olana kaban tarin tanak kitte baratan kamutai manbarnota baye gutada chuda
uji om jal kaban
roga ara har rahade urban kaysa hade yarisa tuwa ukannu hantu buram utatani akumbaran project baye yetisne bare kullen bara banjal kabitu murwante intu murache jema imate faan nagale yema fatti chitu namu rakko garagara hesa kinni girufi fesma nagale le welkabate wambaye motumalle nala tre faan nagale na chitti amma iko haraga bachu jira
wari mo yala wanne ni matu ke bandre sadi ta che jira jada amma malle na makararra nam ko sisu jira ne sera alku bachu jira ne jada ne wan kana man jettan
akoli galatti ya unanno ndanda devi nargane be kama motumani ye rogara gara komjimile dabe tinotore ammo tumuramne hanap degar gachu nuni argachu kaba nuni wan namolga fatigati niti aga sitigaru baye ofsan olingirachu rakko nimone soli marachademun baye mutesara dangara kisolta bati hara nagambore sine olilalunga rida rakko wanam jiranammo wanin rande tinotore sam hara kabachu kabulle gira nidan dambo limba degar gachu ni aguante gafi rodera ti fa motivaje to katre kanalle baji harana da abun nagara tindani wala la mechura sitti wani gel kamne mari da ni kamai durin grata
o godin borana muana moyale radufe moyale balbaloromon kabdhesa tok tabiyalati wallam garsift tadaldala michoftu kanamillen chuftuman nami ormalen barbad wera ramatul taisan chufin beten rakon sunaga malleni moyal nundisi amum talle namgara addadda godansisani lafansamu fi khallabsuri fudachufi amalle gubba qabsi qabsisu jira motumma godinatini yina motumma nanotini yina anatini yina wannisuni aga malle debi narganne gardi bi nam gurani labsu werari gubba baw to chisu jira makina moyale kai adoshara radinne kanamni khella dabate aba dijaden mugdishogal makina mugdishogal ado sara sara minine magal moyalese somalini mo wagga hagamiyu motumma duwata terako sinke turte namin ben njil masara mugdijote akbokollo tifaki diricha gaba khesa gurgura masara su yo motumma jiddu surinjir yo motumma ethiopia la surintorni achi khani moyale dufani arragafani warani nu timbadatur warani tinu fature warasu barintunini ethiopia fu adagada gamman debin
rakonde bi rakobisaneti
ana bisan dug tamle jira karalle na 10 kilometri soddoma furtan bisan duddan batte tidujin kana mo kharana gelle khayso dikhe bae nasheb bae megisenu
armandura yule dani asfalti sani jara lajere karasu asfalti le ninjara mne
tatanira president normia manjet
ya dota kan misoma fanol kabatani kan misoma tidem mana bernota bulti adasana nagele borana retre qabani rabarana torban normia kezet qabaman keza tokwas ya bello ratti lama fan nagele borana dandi kan nagele borana rafe mukadisho dem inille akasumatti hal mijete jira design isaatu murame jira jallisi guguddaalle qabanne jira dandi asfaltire kan am already caal basket jiru jira kan dabalata mo barbaadu jira dandi won sila kasten kan qabame jira kan qoratama jiru jira kanaf waan misoma waan evening qab waan yaabello ratti yaane nagele borna ratti isnen qab direti yara asittille achittille kan qab kanafi waan misoma do chutti waan ta fenjiru waan dangafi waan lafa abaga dafana dubbachatu matide majira warra godina fana lechal kani gafi godina kasten godinni baasi qof kan qab ana to kobanu da foromia ratti qarshi waggati yoti kate milena dibbala manyata ana to godinni mo meqa kanyatu bara yechal kan kana andura kuma salba babbana mejiru kana wajirra kacha jiranam godinni wana cinjirref garu wan sin midam tan to kollenjiratu yechal wa misoma cinjiru waan daangaa jiru waan barnootaa jiru waan bishaanii jiru waan daandii asfaaltii jiru waan achitti daangaa faanas wal qabatee waan jiru abbaa gadaa faana dubbachaa hiikaa deemna jecha obsa barbaachisa
nama mantaan dubbisuu jiru kun abgaan barree godaanaa warra hordhaqa nam tokko foonni godin booraan bahaa jennee gaafannee fi laf hin qabnu rakkoteennallee namnu dubbat hin qabnedha
wani gaafannee fi gam finnaallee finni hin qabnu hin dam gamna faallee lafsoomanii fudhatte warreen hundubbatu kulleen dhabu humnaa oliiti rakkoon ta'e tokkolleen mangistiin naqabdiisanii irri guddoo dabiin umudaasi dhabahan adonyaabin ujjeese waan tokko mangistiin hun naqabsiisan afanaan bulla sanaaf gaafan
warjo hangalateeffanna nagaan bulla nagaa jenne nagee ansoraa lafe.
Qophii ayyaana waggaa haaraa Itoophiyaaf weellisaa Yoosef Asaffaa kakaleessa dubbisnee turre irra deebinee isiniif dhiyeessina. Walleessaa yeroo birraa sirbamu Ka'iyyoo Yaadaraaroo jedhamuun beekama Yoosef. Sirboota baaqqee viidiyoon qindaa'anii ba'an aadaaf seenaa akkasumas jaalalatti fuulleffatan sirbuun isin beekama. Daa'ima waggaa sagalii ta'een hojii muuziqaatti seenee jedha. Hojii muuziqaatti seenuudhaaf dursee weellistoota akka Bitawuu Kabbadaa, Zarihuun Wadaajoo, Salamoon Dannaqaaf Ilfinash Qannoofaa wajjin wal baruun akka isa gargaaree dubbata. Naakoor Malkaatu bilbilaan dubbisee Amboorraa nuuf erge.
Hedduu galatoomi weellisaa Yoosef Asaffaa baga jala bultii ayyaana bara haaraa bara 2013 geesse. Yoosef Asaffaa akkamiin gara hojii muuziqaatti seente mee?
Ani bara 1969 ta'een Abbootoo Kabbadee faajjin, Ilfinash Qannoo faajjin, Salamoon Dannaqaa faajjin, Zarihuun Wadaajoo faajjin hojjechuu eegalee haala kanaan muuziqaatti seenee ammoo nagaan shimarran jira.
Iyyoo yoo yaa daraaroo koo. Sirbi jedhu kun raadiyoo fi televizyiinii biyya kana keessa jiran hedduu dhuunfata yeroo birraan bari'u kana jechuun ni danda'ama. Sirba iyyoo yoo daraaroo jedhu kana akkamiin sirbitee?
Iyyoo daraaroo jechuun egaa sirba uummataa xixiqqoo barreeffamaan jedhanuudhaan keessatti dabaleeraan achi. Iyyoon akkuma beekamu gaafa birraan bari'uudha. Yaa daraaroodha. Birraan gaafa bari'u. Shakkii gannaa keessaa hambaataa, gana keessaa baataa, qorra keessaa baataa. Dargaggeessi sigaan yeroo nyaataati midhaanii sun ga'aa yeroo akkasitti sirbama. Sirbichi qaamni magalatti kan waldaggaatti. Gaan kan dabalatan. Kan inni itti dabale yemmuu gugeen baanaraatu sayyidu sana qofaan itti balali kan itti dabalatu akka sagalee turuu jetti. Man kan ittiin illee na duukaa sirbaatu itti rukkuu shamaa rukkuu jetti ruudeedhamti.
Thank you.
gorri ke tamma te movie
sirbota da seena akasmas mojal ratifule fetan qabda hiqasini tokko sagalenet jel qaba kilo le dan jet yu kan sense sirbasan arjru bayin mahawata me sejedi figere mechin chimmetna je garat sirbi ada sirbami to kujra way shururu jira me way sanina kas
way wonde garat bi anamma akamin ba dukan ko ada noromo sebena ayo ko han de to kujra ada wonde garat bi gala bunti ka way maskalati gala bunti da aga ta tani do tanode sirbo ko to den sirba gala bunti maskalara bi acira kele tichi sunu gaye sera sirbo ada nan ne wonde gada amma to ko le yale mane sirbo de gada ay tuta da ay bay e jira jira yero sirbo ko jira sirbo jira jira ሮ መስከላ ግራ አትሌቶን ተባይ ገጥቀው ቢያን ተፋቲ ተነባ ደግሬ ግሬ ያዱ ካናን ጥምቦሮኔ ወንተራ የካፋ ኡም ወለካካ
sirbota ke angeyona mali fal bamatin jijire ukan kaseta mali fin basin
sirbota bae juru albama dai san tan benna juru garu humna ti barbaachu san min at nan ko metti fakkata dadi dadi afridu tae telefon kilara bu abahi gutta ifaji gutta qaba arti san alat timo manna barbaachu ko amma gure ni sammatte namas ke garu ti barbaachu amma kadenya ni qabu manna metti kadenya ni qatu jala bu matta ti bazai garu ti ka bu manna kadana
tumradto unta ti jetto yujrat tole Yosef Asaffa Sifis Ayyaana Gaari gaafiif deebii kanaaf maqaa kabajamtoota dhaggeeffattootaaf maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaa qophii afaan Oromoo guddiseensi galateeffadha ulfaadhu.
Sufinati sarigako o rigako yamunaran tokyatu yajgako malambali sariyako iriya azugatu lagati si gandachi si ganari wadaroda wadarodo ambagodi ganadi si amchuko iyambene
madakoda radio sagale america galgala ke sasa alama folakka jalqabe angasa sadit witata angajimatat qoppi afan oromo ndabarso sirattrawota qoppi boritin wolit debina nagat bula amma saganta afana maratu tifufu.